Ain't no party like a DJ Joe party. I know you'll dig this.
I'm a Christmas view. Fish and I call a fish, life of the sea. You gotta look for the key, nothing is free. Jija rija kaka, keep my pace, Mr. T. Nipote ya sins, wami taya ndani ndani. Komba somebody ya wema, nipate the money. Anti samahani.
Maniola baby, ani
mkeni kwa naulize njie, nenda kanisani. Sili nakutana na Shabani na mjua. Na msalimia, Shebi, hame uchubu. Shebi, anasua, how I'm not sure. Mbe huku anakuenda kama Pastor Joshua. Kiangalia body ya gari ngangari. Kumbe jitu kubo mwiri jumba kirakshari. Unambiwa kuna kupari, baga mgongi Mjumari na kuna habari kama watu wanaponda mari. Mind your business, missing na noma na we. Mind your business, as long as you don't get in my way. Mind your business, missing na noma na we. Mind your business.
This is the remix.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now I'll take my hand, stop, and the man on the beatbox, and then we start to dance. And now I'm singing, 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 singing. Talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love is handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room.
Now
my bed sheets smell
now
like
hear
you.
This.
My guys, them know me. Since 06, I've been writing this story. I know be OG, but if you ask them know me. I know they blow trees, only lonely me lonely. Music chose me, just know this and know me.
Bye.
day, yeah, yeah. Try what you not do if you're not if yeah, fair. My mind in the tell me to disappear, yeah, yeah. So so come and help me, cause I don't pray. My man, I don't pray. Come on, man, I can't stay for one place. I'm gonna stay in my bed.
DJJoeAndFollowMe.com. From his fingers to your ears at full throttle, with no loss of data, fluctuations, signal interference, or doubt, it can only be DJ Joe and Follow Me. Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you, say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, 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 oh, oh. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown. In my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet like phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me young girl, oh young girl. No tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 lo.
Make you know they shall like it. pleasure, double the trouble.
As I did nothing but do, start to they move like you smoke a lago, just they bounce with the groove. No carry do. If you lose guard, then go bounce with your boo. I can vouch for my crew. I'm telling you, and today do lifestyle of a crew. Make you dance, stop the look, and go the look, and go the look, and save it.
Fever.
na nusurika kila unapopita hiyo shingo ita mvinda no kini ita sita dinda kwa nini wewe tu hakuna mwingine ni wewe tu vile ukishiki wanipa hiyo fupa you know this must be true hata nikiwa with my fattest crew kipita lazima tutaweka mikono tu basi 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 shake hiyo nanda shake hiyo nanda usiogope ni Habib na Manga shake hiyo nanda shake hiyo nanda usiogope ni Habib na Manga nasema moyo wa dunda roho ya umma kichwa cha umma dada ukipita wanipa haki chup viva viva
Ingoma ni alatu wapenda kuenda maklabu huku Kenya ha. Na alatu waningiaga klabu wanatoka asubuhi na mapema ha. Na alatu wapenda kupewa ataka ni blona kishunga kwa mifurobo na uke kwa hewa ha. Another homeboys productions
DJ John Fowley yeah.
Wajon mishindo kusema chinia no nene Wajon mishindo kusema chinia no nene Kwa nini, kwa nini, kwa nini, kwa nini Kiruru, 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 kiruru Niko kejo, niko majijo, niko keroro Hakuna kutunaona kwa iklab isipokuwa piangu na watoto Kwanza kwa konta kuna moza na nipiga usoro Na mnye meleo kuliki sita, sita, sitaga Niangalia vibaya lakini minajua yu anitaka Mkwa mwele ama minaona vitu zangu Ndacha kuenda kwa mama pima choku kunywa ngangu Wanukia poa kwani umejipaka nini Na hopio umejipaka uko jinisi Asubuhi kifika joy club misi togi Bila wele mekukunja jonda nye ikoti Ebu simama kwanza nkago hizo vitu Nikio nazime simama lazima jonda kutibu Nazime simama lakini kulize swali Umeva chupi ngapi jo hapo ndani Ngeshe kingoso jo, kwenye ni mlami Leon mebeba sidi zangwa, sidani Trust yangwa iko na bado weza sema nami Sina trust na bado weza sema nami Niko kesh, niko macho Niko keroro Niko kesh, niko macho
Double the trouble.
Taka kuna maskati kwa dance floor katika katikati. Komezi mama, chali kwa chali. Tafadhali beste rudi nyumbani. Taka manzi mswahili, anionyeshe utamu wa uji. Toa mauzi ni kutingisha birauli. Manzi mjaka nyuma amejibeba nile haga ikipita yani uwezi lenga. Manzi wa Kakamega, take a county migundo kusema. Manzi mgamba, musikia kunengua mambo mbaya. Oh my commanding wife, manzi wa nyeri ukimnyi madime. She will destroy your life.
Major, tunataka Lucy. Tunaye Madi, tunataka Betty. Tunaye Cora, tunataka Masi.
Yeah. matanga Bosi, mimi ndo semanga Na wapanga, muda na wachanga Huko inje mkisota mki manga manga Mi, J's on my feet Inyaga, ride on the beat Tazama, I'm a hot tip Black bottle on the ride
I see a booze when I'm on my head Afuzwae na ulimwengu Wacha tupatane patae Mbele ni mtatufahamu Hatutagoma hatuchoki Kuwapikia tumatamu Mazuri twakupa kama kawaida Twaziti kutusha
Feel the heat when we come through Party Nation Squad. Hey. Sexy people around me, Party Nation Squad. Hey. All of them and them looking so fly. Sexy girl, them wiggling wide. On your feet, be in
Follow DJ Joe and Valme on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat. Log on to www.djjoemfalme.com.
It's gotta be your girlfriend's favorite DJ. His Majesty Joe and Falme. And if your gal doesn't know about him, tell her to ask her girlfriend.
I want to flex my love. I want to press it. To carry my love away to a place she loves. I want to flex my love. I want to impress. And I want to carry my love away to a place she loves. I want to flex my love. I want to flex my love. I want to flex my love. I want to impress. And I want to carry my love away to a place she loves. I'm a man. I want to impress. To carry my love away to a place she loves.
Lovely, lovely, baby. Terere se mo wera. Wanga on bebe. Se mwada di shuna. Love me, love me, bebe. Terere se mo wera.
Tere, 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 mano. Tere, tere, tere. Tere, 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 mano. Tere.
Hello, kama we si mwenyeji. Mind your business.
Hello, kama we ni mwenyeji.
Weni mwenyeji.
Hello.
Kama we si mwenyeji.
Hello.
Kama we ni mwenyeji. Kama we ni mwenyeji. Kama we ni mwenyeji. Hello. Kama we ni mwenyeji. Weni mwenyeji.
Hello.
Kama we si mwenyeji.
DJ.
Unataka ule anaichapa mpaka ilale basi harakisha njona. Maina nukia shasha mane usupeni ni kwa flona. Supa komudia ladha gane nezenda fast au slow. Naiva nikisikia mabop male nkitafta plan ya do. Tuanzishi vita, tunamaliza. Nani ukinita, tuma mamita. Auma lip sinka, wana waingiza. Napanda steju, naona miujiza. Woni chineja, baba wakeja. Wana niti, wana niiga. Ilikuwa na choma mpaka kwa filter. Kaba doko ushago. Fiko order, bako kweli na sound unachocha.
Mile naifanya siyo hoja. Tunazosa, tunaifanyaga proper. Propani, tunaifanyaga proper. Propani, tunaifanyaga.
Siku die number two, wakanichuja daro. Songa jenga shule, wajua lipe karo. Saimi ndio speaker, Franco le kaparo. Matutors napiga ki Usman Kamaru. Kwa fam ya kipang siku toka. So fam ya kipang kitatoka. Kwa mimi ya mini ni jasho na damos natoka. Nkiroga hindi na treat kama dini. Saima device inakuja na mzinga. Wanani die na nijuzi waliringa. Mungu wakisense unajua wezi pinga. Odds iko right, misi chezi na tinga. Okay.
Oh my god, now hear this.
Bila buti na video kubali. Wata jalu jwe nani ya kujali. Hii maisha ni tamu na chesi na magali.
Life iko order, mpako kweli na sound unachocha.
Bile naifanya siyo hoja. Huku kisi ni siju na zota. Tunaifanyaga
in darkest grey, the shade I'm in. 49 more if your babes want sin. I had me a famous ting. Goals and things, gains and things. My house party, a babe station. Girls wanna chase, it's a status ting.
If you send me the location, then I'll be right there. And make her come check you, my baby. No time, no. And my dog is on probation.
Nampenda moja, sitaki mwingine, msini waze. Namtaka moja, simtaki mwingine, msini waze. analia, analia, analia ga. Akini dunia na paga waga. Analia, analia, analia ga. Akini susi ana chacha waga. Hivi ukundwa na itaga kupendana. Siwezi kula bila huyu kijana. Hivi haya, haya ndo mapeti. Siwezi kulala bila kakata.
Nampenda msichana mmoja, mweupe kidogo, mweusi kidogo. Nampenda, mpenda msichana mmoja, mweupe kidogo, mweusi kidogo.
Everyone tries to imitate, but they don't have the swagger like us. Gotta be DJ Joe.
Tunajirusha mpaka Lucha, we have a good time. Locator, Nimemwacha mama nyumbani nimeacha madogo. Nimemwacha baby nyumbani nimeacha uroda. Nimemwacha baba nyumbani nimeacha wazee. Kuna nuka shida nyumbani oh, oh, oh. Kwa hiyo bosi zingatia maokoto. Halo, sindio bosi? Zingatia maokoto. Lala kama kitu auto nikifelisha kwenye ki aliwato. Nisipofanikisha itaota majani ile njia ya aliwato. Tumetoka fawe, tumekuja kutafuta hela. Nisha mwaga jasho, yote nataka hela. Tumetoka fawe, tumekuja kutafuta hela. Usilete maneno maneno, naomba hela yangu. Hello, nasema bongi nataka changu.
Iti una akili we, sina chaji kweli. Yani uko na bebe na minyama tukuachie mwenyewe.
Iti una akili we, sina chaji kweli.
Zina chaji kweli, yani uko na danga lina miela tukuachie mwenyewe.
Hivi una akili wewe, zina chaji kweli, yani uko na danga lina miela tukuachie mwenyewe.
to my IG, I'm changing my life. Oh, I'm a mama proud in it. She got me going. This friend took all my freedom. Cause I'm a big for Bella. Say for everyone, say, you're good jealous. Got a deep banana. I'm a big for Bella. Say for everyone, say, you're good jealous. Got a deep banana. Cause I'm a big for Bella. Say for everyone, say, you're good jealous. Got a deep banana. I'm a big for Bella. Say for tonight. But the fun is chicka 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 chicka.
Tafadhali, tafadhali, kauko na bebe ifiche mbali. Nani kuna wana wana ponda mali, basi wana mwaga madolari. Yeah, wanagiza, wanagiza, dorime. Kama una hela za mawazo, nunua shamba ukalime. Wanagiza, wanagiza, dorime. Taratibu na tungi la ofa, usijelewa uzime. Oya dada ficha danga lako, squeeze mgini kila demwa na matako. Na kama ukibisha shauri yako, inakaribia kula kwako mi wangu. Namficha, namficha kwa pani, namficha, namficha kwa pani, namficha, namficha kwa pani. Baby wangu namficha, namficha kwa pani, oh.
I'm at the point in life if you understand me or not. Misunderstand me or not, me, I'm okay. I'm okay. And if you think I'm wrong or not, long as it's what I want to be, I'm okay. I'm okay. Me like say you be holy pass. I didn't love my life, get my peace of mind, that I try survive. We all be sinners, my body, nobody holy bad. And my happiness comes first, I'll never come left to stress, yeah.
www.djjoeandfalme.com.
I'm at the point in life, if you understand me or not. Misunderstand me or not, me, I'm okay. I'm okay. And if you think I'm wrong or not, long as it's what I want to be, I'm okay. I'm okay. Me like say you be holy pass. I didn't love my life, get my peace of mind, that I try survive. We all be sinners, my body, nobody holy bad. And my happiness comes first, I'll never come left to stress, yeah.
Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Sounds like you.
Mke wa tu sumu. Kwenye jambo la tu kambali. Mume wa tu sumu. Kwenye jambo la tu kambali. Kuna jela.
ila deni langu unilipi. Oh, nakula raha mina nja kaleka deni kangu unilipi. Kuna kesho ujua unanivuruga yelele, wezi unanivuruga sawa, ujua unanikonfuzi yelele, acha tunile bati sawa. Sisi somelima tutakutana, sisi ni people tutaona.
Kuna kukera wakituboa tunaitana
DJ Joel and follow me
one more get my phone in
my phone on the beat
bye vile zangu zimeshika mina ona kila dem ni mrembo pia nikilewa sana mina ona yule wake ndiye wangu uwe sinia tipu aiwe yote ni tembo eno Nanvile wanantia pressure Uwe, sinia tipu aiwe Yote ni tembo eno Nanvile wanantia Situmelewa, bado tukuchoma Tunaza kwetu, hatutakishomo Kuna wasenge na wale wakukera Wakituboa, tunaita nani
Show and follow me All you wanna be DJs? This is how you do it. Fingers to your ears at full throttle with no loss of data, fluctuations, signal interference, or doubt. It can only be DJ Joe Falme.
For your chit chat, yo, carry your matter, they go TikTok, yo. My gen 2 days on go, I know they look back, yo.
Joe party. I know you'll dig this.
Acha tu ni waweke wazi. Mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi. Nataka kuyaeleza. Na leo tena waite ni paparazi, warushe kwa mitandao. Siataki mapenzi, nataka jipongeza. Naimwita yo baby, kumbe naye na baby. Oh, unemuna kipenzi, nimshenza kupendi. Ama kweli mtihani, mambo mengi dunia. Na mistresi siwezi, oh, siwezi.
Bora ni njoni, maisha mafupi ni simple.
Kama kupendwa mimi, nitajipenda peke yangu. Oh,
kilicho mpoza fala, kujiona simba kumbe swala. Kazama kwenye penzi uchwara, badala kusaka mnyamala.
Ayo, toka ndeti pesa, sana pendeza, na tena na enjoy. Wanangu paombo
wakamtina soma na kamwili kana nona. We mwenyewe si unaona yani. Aina sema bora,
bora ni njoni, maisha mafupi ni simple. Ya nini nitese kero,
ya nini nitese kero.
Jiunge na mi upozeko,
jiunge na mimi.
Bora ni njoni, maisha mafupi.
Maserati, hey baby easy, fine boy like you easy. You won't kiss somebody, but lose sweet melody. No male oh, ojo juma lanshaye oh.
Double the pleasure, double the trouble.
Lucky leo, molo ti mo beno. Me I just want to be I, be I.
DJ you listen to, and I'll tell you what kind of person you are. DJ Joe and Paulie.
Hello, meet everybody for you. I did your shake, Bello. Put in some food, tell Bello. Deliver like I get Bello. Them say I did go sell you. Them say I did go sell you.
Let's be too fortunate.
Colega.
frontiere ya liwa.
Karanga foto.
DJ Joe. DJ Joe. DJ Joe.
Tu roba.
Ami yo. Ami yo. Chuma. Ami yo.
Bibi oya kubina te amo na nzambi te. Oya kubina te
amo Kristo te.
Ah, Jésus Seigneur. Ahmed Obakayoko, l'homme du peuple.
Amio, Chuma, Amio,
Mila Lobisto Pe.
Allez, improvisé.
Jean-François Ndenge.
Ndenge Lobisto Pe.
C'est bon.
Allez, improvisé.
Mila Lobisto Pe.
Allez, improvisé.
Chuma, Chuma, Chuma.
Mila Lobisto Pe.
Et le boss Paul Obambi.
Voilà la photo. Tout ça est caboké. Bouka Fingo.
Écoute idée. Écoute idée. Écoute idée. Écoute Samé Gomé. Écoute idée. Écoute idée. Écoute idée. Vital Caméré. Écoute idée.
Envoie selfie.
Écoute idée.
Like a John Palme party.
Les MVP, Serge Ibaka.
Okay.
walale watoto
Asecheza shubaka yoko Sayoko Yani kambo na chambadoko Moko moko
Wape wape
Wape
Nasema wape
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 Sasa wape
Wape
Swame takasha
Wape
Kombesha
Wape
Yuno ya kwenye cha
Wape
Nongesha
Wape
Zoya Mateka Mikono juu Yambu juu shachini
Ai
Yeta tena juu Juja kwa kiuno
Tuna nyetia nyetia Zabu nyetia
nyetia
Juna nyetia nyetia
Kebo na biso elinge banda
Kebo na biso bayuma bakota kate
DJ John Falme
Chaba buen Chaba buen akati ya bilete Soda Soda mundu kia
Na kepa kajuma na kuti bapeti boteka Na kena mabono na moni bapeti boteka
Big like you buy road Body yours, you did make my code Give me small Charlie, make a way Make a wire on your accounts There is nothing that I can't Baby, shit, you can waste my plans Like if I'm my, oh my God
it really happen Il est bon Toto, Vito, 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 Vito,
Vito, Vito,
Fuli babalao, makonda babalao, wasafi chamalao.
Boma kuboma ni koko koko, leo ndani twakesha bobo. Wata sambazia koko moko, moja baridi moja moto. Mechoka eti, mnataka lala, tungi limezidi, tuzime muziki.
Sapende gisambo gile, sambamba, apo vipi inabamba, ino gile inatamba. Basi chani kamusamba, eh.
Wataweza kweli, kushindana nasi, atawa kiungana, matusi kututukana.
Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, eh, Zombi babala, Magufuli babala, Mwakiembe babala, Wasafi jamala.
Ati Selema, Ati Chaselema, Mambi Nyengema.
mama, lishi mwa metema.
Amefosi bifu msela leko.
Tumekwepa.
Amebaki masona neko.
Wanamcheka.
Kwanza kujaga. Kisha kuwashe. Cheza kama monkey. Kunjo kidangi dangi.
Hey, tumewachaba. Kidude. Akishomoki.
Kidude.
Kime wanasa.
Kidude.
Wana tapa tapa.
Kidude.
Chiseka robot ten. 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 Chiseka robot ten.
Dangote babala.
Babalao.
Simba babala.
Babalao.
Chibu babala.
Babalao.
Mundi babalao,
babalao.
Eh, zombi babalao,
babalao.
Makufuli babalao,
babalao.
Majaliwa babalao,
babalao.
Wasafi jamalao.
Soka ukipanda na ile shate na vua.
Acha
uongo. Soka ukipanda na ile buka na vua.
Acha
uongo. Jamali na vua.
Acha uongo.
Mama na vua.
Acha uongo.
Mwenu na vua.
Acha uongo.
Kuna basata. Kuna piga yote.
Uwezi.
Kuna piga yote.
Uwezi.
Iyobo na piga yote.
Uwezi.
Numi na piga yote.
Uwezi.
Kale na piga yote.
Uwezi.
Mina piga yote.
Uwezi.
Momo na piga yote.
Uwezi.
Fungwe na piga yote.